monangawe
ndumini lo monangawe namhlanje zoshada nawe ndombe
enhle
enhle
rose
isithandwa sami
ndombe ngino monangawe
ndombe ngino monangawe namhlanje zoshada nawe ndombe
enhle
enhle
rose
isithandwa sami
bayakhala
bazali ekhaya
bakhaleli
ingane zabo ndombe
enhle
enhle
rose
isithandwa sami
bayakhala bazali ekhaya
bayakhala bazali ekhaya bakhaleli ingane zabo sami
ngizokwenza konke okufunayo
ngizokwenza konke okufunayo ngithengele nesithi mabone ndombe
enhle
enhle
rose
isithandwa sami
ngizokwenza konke okufunayo
ngizokwenza konke okufunayo ngithengele nesithi mabone ndombe
enhle
enhle
rose
isithandwa sami
ngenye imini sizothola abantwana
ngenye imini sizothola abantwana ngikwakhele umuzi omuhle ndombe
enhle
rose isithandwa sami
ngenye imini sizothola abantwana
ngenye imini sizothola abantwana ngikwakhele umuzi omuhle ndombe
enhle
enhle rose isithandwa sami
ndombe ngiyagcwala ngawe
ndombe ngiyagcwala ngawe hey I'm just head over heels ndombe
enhle
enhle find us keep us yeah
ndombe ngiyagcwala ngawe
ndombe ngiyagcwala ngawe hey I'm just head over heels ndombe
enhle
enhle find us keep us yeah.